Congo. O Dizomel é lá Moebimu Congo. Kwekwe shweze lampa la mulunduri Mulunduri ubata kufa kwa maza Mulunduri ubata kufa kwa maza Mukwekwe shweze lampa la mulunduri Kwekwe shweze lampa la mulunduri Mulunduri ubata kufa kwa maza Mulunduri ubata kufa kwa maza Kwekwe lampa la mulunduri Mukwekwe shweze lampa la mulunduri Mulunduri ubata kufa kwa maza Mulunduri ubata kufa kwa maza